musa allaha yo naftu ato badana arimuhu uyubana il kan bi weyna musa allaha yo naftu ato badana arimuhu uyubana kan bi weyna matul kan uluno irkanay igu soo dumay wa maxay idirigu matul kan uluno irkanay igu soo dumay wa maxay idirigu
alaf lama hor choksado annaku ma arakabo il kan bi hawdiman kala wa aluladay
hadu wa adki aaride anna aashaq haydiru adna aano iyo nabad hunno ibriga kunoro
alaf lama hor choksado annaku ma arakabo il kan bi hawdiman kala wa aluladay
hadu wa adki aaride anna aashaq haydiru adna aano iyo nabad hunno imriga kunoro
عينيه
sawna badi eliyo tu baba kuma ridi alo shuna kubayniin idna kama ra'ine sawna badi eliyo tu baba kuma ridi anna soo aananiyo arawa halid kama baqan miyanki si aadibi anna soo aananiyo arawa halid kama baqan miyanki si aadibi
ubadwala
ana iyo nabad imriga ku dooro
ubad wala aliya udud noo fala ashaqa ku weeraray aya looga awda
hadu aadki aaride anna aashaq haytiro adna aano iyo nabad imriga ku nooro
annu ruqilaa